This is an MUT Radio podcast.
Time is 13:03. I am Bongmusa Mabu Tumbuka Machangase, but you can call me Bongs Mabi. As I promise, we have Umkosi. On the line, we have Ulungelo Zondi. She'll be telling us more about ukuthi kwenzakalani emgaqweni sakhile, kwenzakalani emhlabeni sakhile. Sekwakumele MUT Top 30, Lungelo, how are you doing?
It is a beautiful Saturday. Sanibonani Bong, sanibonani Buba, laleli the MUT Radio. Igama lami Ngulungelo Ngiwazela. So today, we are
yeah.
Kodwa umgosi wenu niyazi. Uhlale ku-tag.
Yes. Yeah, usiphe kwenzakalani emgaqweni, kwenzakalani emhlabeni sakhe nasemgaqweni. Nangu la ubongani fasi. Kwenzakalani Nkosi yami. Usekheli ingane manje.
Lo muhle lo nentshebe e-right guys. Ngiyenza ukuthi siyamazi lapha. Sona la ku-TV simbone ewusojo bakuthi siyamazi uzalwa ngu-Brenda. So ingane zikabongani fasi ezithu. Into esiphoxekile nje ukuthi ingane zakhe eziyithu kuthiwa bekade zingaye esikoleni kusukela ngonyaka odlule ngokubala isikole sethu sakhe akasikhokhile. Asazi ukuthi kanjani ngoba ubongani sathi simbonile lapha kwi-reality TV show ekhona and kunike kuthiwa uhlulekile iphothimali yangu 17,500 eyirenti yaphakathi. So ubongani fasi ngampela kuningi osekungenile kwaze kwathathwa wathiwa kayohlaliswa lapha kuchiphothala ney'ngane zakhe zithi ukobambisa lapha kuchiphothala zihlale iy'ngane. So abantu abaningi-kele beleegenele ngwaphela siyamazi ukuthi uchiphothala uwomunye wabantu abakhulu lapha kwi-entertainment industry.
Uyena
obesezama ukuthi asisondezele yena laphaya ubongani fasi kuphela azame kubonakala ukuthi senzekani ngempilo yakhe. Bathi nje izinto ziningi kodwa sikukhona ezisekuthiwa ukuhle uma kwengane laphaya imazi njengomuntu wake waba nomntwana lapha nosibunkosi yesaindosizama ukuthi manje sekukubizwa ngokuthi-ke hhayi ke kunemali yango-100,000 wamarandi ekukhona esane eyanikezwa ulokhuzane suthi kothwala wakhipha 100,000 enikezwa ubongane bakuthi ufunimini emhlabeni. Angazi-ke ngoba yena uthi usethole imali ezingaphezu ka-400,000 ukuthi yonke le mali ishonaphi ngoba ngempela iy'ngane zesikole phela funezibuyela esikoleni. Wayesethi uma sebuza kathi ukuthi wendoda kanti kwenzekani ngoba khuluma ngakho wasebenza kakhulu kuthiwa hhayi wasebenzisa imali engaphezu kwa-4 million wamarandi ezidakamizweni nje. Hhayi kuthiwa kwakungemantombazane ababeyowadansisa bewaphi izinto and then emva kwaloko ubongane usehlele kanje kanjani.
Yo. Yabo le nto eyidakamizwa iyayiqeda imali, utshwala idakamizwa amantombazane. Yo. Hayi, kwazi kwenza
kakhulu imali ngoba nami into ebengiyithusa ukuthi kawu kanjani izinamba zethu.
Hayi, ya kwenzakalani kumkhokha. Ya.
Umkhokha oyisiqalekiso ngabe umkhokha oyisiqalekiso kwangempela yini ngoba abantu abaningi babona ukuthi hayibo ziningi izinto ezenzekayo makhaya and ayahamba ama-celebrity akhona lapha umkhokha nama-softars ethu esiwazile as abantu abakhona lapha. Omunye nje esimazile i-actress laphaya uthelele Luthuli, omunye esimazi odlala indima kanokubonge naye laphaya owumfazi wakamthembi khona laphaya idrama. Hayi ezihamba phambili-ke kuthiwa hhayi kudisi usevele nje wabuya kwiholiday and udisi athi usefuna ukuthi akuhlale phansi kusho ukuthi nama-producer awenzi kahle and abantu abaningi manje into ebathusa ukuthi kanjani ukuthi umkhokha uvele uhanjelwa abantu ngoba nangu udisi esethe nje wathi godu and sebeyaqhubeka bayashutha bakuzofanaukuthi bathathe omunye umuntu abazomfaka futhi laphaya ngoba baningi kakhulu abantu abahambayo kumkhokha ishibile ngane zakwethu
ayikubile yo ayikubile
enye into engithusayo ukuthi uJanet ngoba yathi uma ikhulunywa indaba yabo ukuthi Janet umuntu iphatheli kahle bakwethu
ya
senithozani nifaka amamaski philile nje ayami uJanet akangakwenza lokho uthi ukhuluma nje uJanet usanda kuvuka edastini babuke nasini uDanesi wagula wabuthwa nezibu umfana uthi abantu bonke benekhithi ngemva kokuthi nje kuma phesheya kwatatazela omama kwatatazela abangani benyakaza kuthiwa nje hhayi kushaphunyelwe umoya umfana ngokuthi ziyagula mase sebeti bambuza ukuthi hhayi bo senzekeni bashabe sakwabelwasa umndeni kakoko sasela ukuthi mthuli iy'ndaba zethu sicela ukuthi i-challenge zifisiwe kodwa uhlebela umvosi wethu usulowakaza usephumile uNtuntu Dalesi usezokwazi ukuthi abatshela abantu into eyenzekani kodwa bona isengazukuthi abantu abaningi abamsizanga njengalutho njengoba kasesewumuntu osezele nje yawo wakhathala kanjalo wasesimula kanjani.
Yo, hayi sibonga ukuthi uyalulama, sibonga koni kwene sikubongayo futhi konokubalulekile. Ya, okunye siphathele koni
ukuthupha kakhulu ukuthi lapha yasekhumbula ukuthi ama artists ayaye angahlonipheki backstage, angahlonipheki mhlawumbe kwezezimali, agcine esekhonondefelwa kakhulu, right?
Ya,
so omunye esimaziyo esimthanda kakhulu uloyiso okufula kamuna futhi uzwakalenze esteje bubula egiva kwasanotshe ebatshela iy'ndaba zabo ukuthi bazibabaphatha kabi ama-organizer. Ungabona kwi-social media uloyiso nje wayihlosa ividiyo laphaya
ethi
nje asethembeke ekukhulumeni iqiniso abantu bekuyi-lemo festival abezinto engaphathani kahle wabagibokheshe wabagibokheshe baqede waphuma wasuya abantu benkemile bebamba ongenzansi bethi hawu kwathiwa hayi bobuya uze ngapha wathi nje thonga bonke wabehamba kanjani. So into esiyibonayo le ukuthi kubona ey'nsinzini zokuxhumana andsiqala ukuba into enzima kakhulu ngoba siyabona ukuthi no
akubenzi ngakho
hhayi akusenzi ndabo ayisahlafuni ngohlelo ayisahlafuni kakhulu ngohlelo ngoba ama-artist amaningi awaphatheki ahle emcimbini and at the very same time babantu nabo and they deserve i-treatment efana nawo wonke umuntu.
Hayi hayi bandla. Hey 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 abo lento le yokuphatha abanye abantu ayikho right. Anyway yini lo osiphathele yona
iyathusa kakhulu, iyathusa kakhulu.
Hey too much
yazi ukuthi okunye nemkhumbulo futhi lo wathi yababona manje baningi mana mathukhoko.
Yes, ngiyakukhumbula
uvelele inkinga enkulu ukuthi emva kokuthi beculile kwakhisha umusic video akheze esitruglisha ukuthola amabhokini kubuhlungu ikhanda, kubuhlungu umzimba, kubuhlungu yonke indawo. Usilo wathi inkosi yami usezame ukunongoza kuyo yonke iminyango futhi ujona kalivula igeyi
athi
naso isitoko bathi nje ujona kalivula igeyi mina bethe ngithi akavele athi naso isitoko kusomizi kusomizi enze njalo mhlawumbe ujona uzelivula igeyi.
Hayi bo, Nkosi yami uhlekiselani
ngoba angisizothini
kodwa uqinisile ngempela akazame ezinye iy'ndlela mhlawumbe zizomsiza.
And yes, akusahambi kahle bonke ilezo nje bethi nithathele zona la kwi-MBTV yiyo namhlanje bi-celebrity gossip yena uNolungelo oyiqhinibe lasemgondlovu ngiyamthanda kakhulu. Uma nizwa umsindo la eceleni kwami namhlanje kukhona isitolo ebeselebrate-a iminyaka ngeminyaka engenisize ngoba abakhokhile emoyeni futhi khona nje namhlanje siyasina siyadansa hayi bo wena siyazokudla hayi wena siyakufisa kunjeyaka esitolo akugigizi kanje esitolo kodwa ke uma ufake i-social media uzobona lapha ezinye ngesikhompo oxhumana ukuthi nje into ebesiyenza besidansa phakathi namaveji.
Okay, while usadansa lapho-ke ke ungakhohlwa ukungiphathela into emnandi lapho-ke la uzobe udansa khona because ngiyathemba ukuthi ikhona into emnandi kuleso sitolo ngeke ukuthi ayikho.
Ikhona ngizophetha nomclapping igama laso sokuqasha umphako.
This is an MUT Radio podcast.